Ladies and gentlemen, this is Live Fashion Fashion Show. Welcome, relax, and enjoy the fashion ride.
From his fingers to your ears, it's none other than Steve the DJ, giving you hit after hit.
Never turn the lights.
Steve the DJ, giving you hit after hit.
Moroccan never turn the lights. I know you love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sit is shwena.
Vimbele, mbele.
Oh, wana piga.
Kelelelele.
Eti kujifanya.
Viere, mbele.
Kwa sisi ya watoweza. Oh, baby.
Vimbele, mbele.
Kale tantarira.
Kelelelele.
Wanuk nuko, baby.
Viere, mbele.
Kwa sisi ya watoweza. And I want them to know.
Oh, yeah. Hey, you're the one I love.
One and then know.
Hey, I want
them to
fisi ana royal snitch akundisha kubish kwani vipi kanyaga wase wa shobo kudandia kanyaga babu bomba mabia kanyaga slay queens vipi show vya bandia kivipa hayeti madai vinavimbia Uzushi,
kanyaga.
Mashemu fe,
kanyaga.
Nuksi,
kanyaga.
Udada de,
kanyaga.
Ma wifi,
kanyaga.
Paka ma ex,
kanyaga.
Mikosi,
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Come on, Alicia Sanko,
Wale
Wakuda Wataku, Yakita Kutaku,
Yaga,
when you wait, sit number shuffle. Oh, yeah, squeezy what you want to take a money, so me give me that for posting. Who need to me picture Pigo Gani, Etibasi Denku posting.
Oh, yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa, wakati mwenyewe na machanga. Sina godoro, sina kitanda, eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo, wafuruga mipango, waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando, uzushi, mashemu fake, nuksi, kudadade, mawifi, baka maex, mikosi,
oya.
Kasoku mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro. Rabando letu laguku kwa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima. Nilivyo fundi kuchelewesha, kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mwenye, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mumunye, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, nikikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea penzi letu baby
tam,
yani paka kisogoni
tam,
tararara
tam, tam kolea
baby. Tufanye wazi wazi watuone, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukunja ndita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mambo,
hanaga mbaya la zizi
shombovu bovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua. Haijawahi kupwaya yani kithi. Mkoroge sumu mwenye, mwenye vijiba vya roho. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mumunye, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno
tam,
kikuchumchum
tam,
nikikukumbatia
tam, kolea
penzi letu baby
tam,
yani paka kisogoni
tam,
tararara
tam,
katoto hodari.
Follow Sly Fashion on Facebook. Unique African attire only available at Sly Fashion.
Unique and classy African attire.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Minawe paka kiyama, tuombe uzima. Waroge kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. wabike mabilinganya situtoke dina nalegea ukintazama yako macho nalegea ikigusana yangu na yako yangu na yako katoto hodari
hodari wa mapenzi
jamani hodari
hodari wa mapenzi
wa michezo ya chumbani hodari
hodari wa mapenzi
utundu kitandani hodari
hodari wa
Toto nyakanga kame mzidi somo na kuhui Chumba nikiranga kinaishaga komo kirungi Nisakata makirikiri Kuni washaka bilipiri Fundi haswa mekithiri Kunipa nilewe Kwasa kwasa ndani pingiri Za kukata saga kachiri Nani haswa unafikiri Kama sio wewe Nichezesha kidaruso sikuwa manane
Kanga
Nikande kipanda uso tufunikane
Kanga
Nipitishe bodala uko tukakutane
Kanga
Siepi ni waoputo wasijichangane watapasuka Nalegea Ukintazama yako macho Yako macho Nalegea ikigusana yangu na yako yangu na yako
oh,
oh. Katoto hodari
hodari oh. Wa mapenzi
jamani hodari
hodari wa
salamu ulizonitumia zimenifikia
unique and classy African attire
Nalishwa vitamu, vinono na jiria Bibia niangamia Enzi twadalika na pokidali Nimekusahau, nakumbuka tula kojina Kidogo angalau, beho wa mizizi soku katashina Enzi wakapanda dao, mjini baba pesa fitina Nimeuka nithara, Vicente haba mfuko mechina Nando wezo wangu likwishia, ninge kuhu Panini tena Kula yangu ya kukapasia
Kumeza ukatema
Misi na gari
Nige kupa nini tena Kukumeza ukatema
Nadeke, nadekezu, nadeke, nadekezu, nadeke, nadekezu, nadeke
Outstanding in every occasion with Sly Fashion.
Kanshika pabaya na kutadhalisha Simu za usiku punguza unahatarisha Penzi langu moto kunguza nisha kusahau Na kumbuka tulako jina kidogo angalau Mbelo wa mizizi soku katashina Penzi wakapanda dao Jini baba pesa fitina Nimeuka nithara Vicente haba mfuko mechina Nando wezo wangu likuishia
Ninge kupa nini tena
Kula yangu ya kukapasia
Kumeza ukatema
Misi na gari
Ninge kupa nini tena
Zako I feel so good Pindi kikona Awo mwendo unafanya kusudi Na ulivoshona wakati unakwenda au narudi wakata kona nyuma katuni za masudi ulivyonona hivi unapenda wavifua karoboti ama sana au waze wa kununua mwaga noti na sana Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika Anita macho kama unanita sasita shepu vela
ashumi
From his fingers to your ears, it's none other than Steve the DJ, giving you hit after hit.
Wanasema kama penzi safari, unajopita ndo jinsi unajongea. Ila nilapo mimbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia habari, yakisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali, na mikawika muziki nkaotea. Ile prumpa kama Katandia kwa bongo muvi Kumbe mapenzi ya take haraka Ni kama tango na tiatu chumbi Kwenze nukaoza asu Na kujitia kitandani njuzi Eti nataka fukuza papu Badala ya mbwa nikafuga mbuzi Wivu kanifanya kagombana na marafiki Huko vina mama Hakinambia siambiliki Moyo kanambia Nasipu sasa mapenzi basi Ila nangangania, najaribu kuipinga nafsi Esma nanambia, mdogo wangu mapenzi basi Ila nangangania, nikiumizwa na huyu kesho na wengine
Sikomi, licha mateso haya
Najulisa
Sikomi,
mbona jama
Sikomi Mateso haya
Alonifanya wa sentro waki ya mungu siawezi sema Ila nimejifunza kesho siwamini wacheza sinema Moyo waliupatea mateso siwezi kumeza siwezi tema Yuma nasku shangale kafla toka sisi mkwenda chadema Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia Nikajitoka manda ya tafisha acha nivumilie Kisa kikitanda Tovisa machozi mililia Penzi ya katia parapanda Kuwa itawaji wa shambulie Acha na beni wa itari Ilo muonga gagari Alikonambia na mimba Mwisho wa siku akachomo chali Wala kantunuku zari Kanzalia dume na mwali Nilivo mjinga nkachitia ibu Mpaka kwa vyombo vya bari Mwiyo nanambia Nasipu sasa mapenzi basi Ila nangangania Najaribu kuipinga nafsi Laiza nanambia Simba mapenzi basi Ila nangangania Nikiumizwa na huyu kesho na mwengine
You they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my day. One up again, one pack, I wanna need a answer. When I'm boy, I try to kill a say. One up again, one pack, I wanna need a answer. That's if you walk on my pants, now my day. One up again, one pack, I wanna need a answer. When the boy, I try to kill a say. One up again, one pack, I wanna need a.
Adekaburu kwa mandera. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina uka.
Baby shot down
Ainama
Hey 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 Konyesha unifofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Kaukuta
Ruksa kutunza hey. So sura so shepu Mini kimona tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwite jina gani hey. Baby gaya badikila
Mwendo kama caterpillar. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamuto bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweet vanilla. She the best in my mind. Oh, oh, oh. Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa baby.
Adekaburu kwa mandera. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot them
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika kote.
Onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Ashika kote.
Ruksa kutunga.
Oh ya goddamn. Toto nya upoli. Anadhimacho mlegezo gololi. Katika game funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Namina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje
Ainama Ainuka.
Baby shot them.
This is Life Fashion Fashion Show.
Tonyesha ulivo funzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Ashika kote.
Ruksa kutun.
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Bang, 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 hey.
Hey yo, Idris, tell them I'm gonna take the piss. When you step, you step out to that turn up in a diss. Body comfortable and me physically fit. I'm a brown and sweet just like the chocolate.
Yo, Wiley.
Them ones sound like me. They done a pussy pretty with the upcrop body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun we. Man want wine behind me, me have to move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079 baby, I'm a hammer, did you stop?
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo Sean.
Ayy. So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me tippy body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble out of trouble, why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and no, nothing never push that button, my girl. Don't bother go and tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild little S to the base. Step London and mid on edges. Is it? Is it? Is it? Is it?
Kiunga ya mua kunitoroka. Kiunga isi kwa mbaji sikina mitena. Napo nimekuwa ngumu kunitokeza. Naona ni bola nilie leo badala ya kesho. Kupenda kusipendwe ni kama kujitia kitansi. Nitachimba na sululu kwa ardhi nikitafuta penzi lako. Heli lipigwe fimbo kwa mili. Sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi mtu ajikuni. Wala jikandi na maji. Na kule upasu wati yondo. Kama kuna kosa mime wanifanya. Kama kuna jisi tunaweza leta. Na kama kuna kitela ningeweza tenda. Nikafanya.
Za kusikia bali kwa ushahidi niliouona. Sama mara ngapi umeshaomba na bado. Je, ni makosa mangapi niliyoyafanya
fight it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world, I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world, I never trade you for anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for the pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke 11 when my killer's rolling.
I think tonight she might pray her brace. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her ways.
Roll like 24K.
Okay.
Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabika kublame na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai. Legeza, legeza, mam, legeza kiuno ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza steak ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje,
pekeje. Wanabebo na ubaka ndo maskuta. Ile bako ya makaji mino gaskuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Wingia kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend lazima utoe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bombom.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabika koplein na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai. Gai, 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 gai. Legeza, legeza, mam, legeza kiuno ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza steak ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje.
Media ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na di area tumepige kambi.
Inari with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me only.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamuri wako na kasbana si maboni.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Otimbi na timbelio.
Pete kaka bongo, yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya.
Cleopatra Mkula.
Ase, otele minona kwe. Osalino elokote. Na motoki ya chibude. Wataka ulewewe. Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo.
Le pacificateur jusqu'au bout. Vital Kameni.
Yuma no kakati. Zoba no kakati. Yuma no kakati, zoba no kakati. OLK, initiative plus.
Toza golia, toza gomela, to yena programme. Lije, 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 te yo.
Mapenzi ya minikoroga kinoma.
anitaja chale mwili muzima, nisimkumbuke hata jina. Yule asidi gaidi wa moyo wangu, anitaja chale mwili muzima, nisimkumbuke hata jina. Yule asidi gaidi wa moyo wangu. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Kule kukusifia mabaya kukufichia mbele ya mama o baba olala. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora ni give away isijisumbue. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora ni give away isijisumbue. Mizani, kuniendesha kama toi, kukosa nuru kutoa kizani. Ukanikinai haibu kunitia dharani, kuniona sifai masikini nimekosa nini. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Kukusifia mabaya kukufichia mbele ya mama o papa olala. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora ni give away isijisumbue. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora ni give away isijisumbue.
This is Life Fashion Fashion Show. Welcome.
Mwanilie Tende wakua maisha mboro ya kwa Kiku nengera ayode Miaka ikumi Nura ngangu etele ile Ndiyo hewa vie Nairobi ni o asedia, yo e wadie. Nairobi ni o asedia, yo keria me. E onda kongo leire, tondo mbisa. E wage ikiri e kioro.
Kare kia kwa, na moduri Nairobi.
Aki menya, weta gato iri o tuega.
Ena kakena, ake jeta tu iri o tuega. Kena
kisa Le wa re kiri ya ki ono
Tare ki ya kwa Na moduli na irofi
Na ki menya We ta ga tu irio tuwega
Ke na ka kena A ke je ta tu irio tuwega
Samido Kima odo mahani kagira mundo Kaliga woka na niuli mutwe mwega Ona wage ya kuyoro kalemu Kweli nye jeli utwe huga vya mwene Ira gali mweko na tandaro gido Tona kulia wanagereli ya ngorwe Anda ugele dio ni asiani na ratako Kwelele nonda geli yengile mu Tiki ota karigo sida na nawe Tiki tike ota gutiga na nawe Kikole ya ote olenda na ngoro yako Akane ma ikora gomo tuwe mwela Suzi ye idali ye Nidi uhigo kalira nolili andoa
Agane mai ikorawo mutwe mwe
Irikana mukyaragia na your sister agekolia neke wachekana yogo pamwelile osio tigana ganake ni wonaga takorawo mutwe mwe Magoti de mudo ve moto e muega o que gele ya mi guinde le muekele o que te ya no nago que corega ga cuerole la sutita mueli oleja y que ota darigo si da na nave y que dike ota guti ga na nave que corea o te ole da nangoro ya ko agane ma y corago moto e muega Idali ye Nidi uhigo Kalira nolili ando wanyu
Kalisi majiki Wendi ulimutu mwewa
Kudeto lia Wanili ewe molu walu Deisi ulu Ketuma besha shia dawa Kashokile Kuna bisha fesi buku Mwena josea Tego dika manenos Udenyo ke wainukile roge tema Wemole uke yoli anke kuikata Waitu waho leire dimogo gedera Ake julia kanane demo tuwe muega Tiki ota karigo shinda nanawe Tiki tiki ota gutiga nanawe Kikole ote olenda nangoro yako Akane ma kikora guomo tuwe muega Idali ye Nidi uhigo Kalira nolili anduanyu
Wale wale Heiteka baba
Imaguti Nimuduwe mutuwe muega Ukigele Ya migwe indili muekele Ukigete Ya nyonago kikovega Kakuilole Ya sitita mueli uleta Udejolea wanilia we moro alu Deisi ulu ketuma besha shia dawa Nasokile kuna bisha pesi buku Mwena jose katutura ketue kata Niki ota karigo shida nanawe Niki dike ota gutiga nanawe Jikolea ote olenda nangoro yako Akane guo tikora guo motue mwega Suziye, idaliye, nidi uhigo, kalira nolili ando wajiri
Mugo wako hidi Idagia kari utuwa spot Magua ila ya koroga kana otigana nake bae royo ila ya mulidie akuyo aveda iroke
Turudi kwa saa. Tingisha kichwa. Change channel. God. Tutide here sio.
Ah. Ah, pusi. Karo. Tiki tena damu ke u.
Ya, 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 ya